twabyakiriye neza rwose kuko nubundi abanyarwanda bari bamaze imyaka myinshi ari byo basaba babisaba ubutegetsi bw'i Kigali babisaba amahanga byatunejeje rero ko perezida wa Tanzania yaba nawe abibona atyo ko nta mahoro yaza mu karere cyangwa mu Rwanda ubutegetsi bw'i Kigali butaganiriye n'abafashe intwaro kandi baburwanye
ariko niwe mutegetsi wa mbere niwe mukuru w'igihugu wa mbere mu karere utinyutse kuvuga ngo u Rwanda rushyikirane na FDLR kubera ko FDLR ni nk'ishano ni harya indwara y'ubushita n'iki
nk'ibyo nyine niko ubutegetsi bwa Kagame bubona nyine abanyarwanda nk'abo ngabo batavuga rumwe na leta ko ari abanyabibembe ngira ngo niko twabyita nibyo bwakoresheje cyane muri kampanye zimaze igihe kirekire ariko ukuri kuragenda kugaragarira abanyarwanda n'abaturage bo mu karere ndetse n'amahanga kuba rero ari umukuru wa Tanzania wabivuze ni ibintu bifite uburemere kuko Tanzania mu karere nacyo ni igihugu umuntu yakwita ko gifite uburemere kandi ndahamya ko atari wenyine buriya kuba yaratinyutse akabivugira mu rubuga nka ruriya agomba kuba hari n'abandi yabiganiriyeho buhoro buhoro rero birasa nk'aho bigaragaza ko iyo ariyo nzira abantu benshi babona yazazana amahoro mu karere wacu ndetse no mu Rwanda
niko se Dr. Rudasingwa kuba President Kikwete abisohoye mu gihe yitegura kwakira President w'igihugu cya mbere gikomeye ku isi President Obama murabiha ubuhe buremere mwebwe
icyo ngira ngo abantu bagomba no kubanza kwibaza cyane cyane abanyarwanda iwacu ndetse n'abatuye muri kariya karere k'iwacu nuko ubundi mbese iki gihugu cya Amerika ndetse n'Ubwongereza mu myaka yashize imibanire yabo na Kagame byari cirahani kubiti ubu ngubu rero kubona ko Obama azagendera Afrika akaba azava Senegali akajya Tanzania ndetse na South Africa Afrika y'Amajyepfo ni icyerekana yuko hari ibyo kandi bije bikurikira n'ibindi byemezo bagiye bafata ni ikigaragaza yuko n'iki gihugu kigihangange mu kuganira na Tanzania n'abayobozi ba Tanzania ndetse n'abo muri South Africa kimwe mpamya ko bazaganiraho n'icyo kibazo cy'u Rwanda n'akarere kandi urumva ko rero mu byo bazamubwira ubwo bazamubwira bati amahoro azagaruka mu karere cyangwa se mu Rwanda ari uko ubutegetsi bw'i Rwanda buganiriye n'abatavuga rumwe nabo ni ibintu rero bishimishije koko kandi kuba bisohotse muri iki gihe ni ibintu bifite ishingiro
ariko rero u Rwanda ntabwo rushaka kuganira na FDLR kubera ko nka ministre mushiki wabo ni umuvugizi wa leta y'u Rwanda ati abavuga ko u Rwanda rukwiye gushyikirana na FDLR agatsiko k'aba genocidaire ntibazi icyo bavuga ibyo ni ibintu yavugiye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa radio y'abafaransa RFI ubwo se bizagenda gute u Rwanda nirukomeza kunangira
u Rwanda rwo ruzakomeza kunangira kandi rumaze imyaka myinshi runangira ariko ngira ngo icyo dukuriye kwibaza nk'abanyarwanda ndetse n'abantu baturiye kariya karere n'abantu bakunda Afrika nuko bibaza ngo se bazakomeza kunangira kugeza ryari kubera ko kuganira nawe mutavuga rumwe ubundi mu by'ukuri ucishije mu gaciro niyo nzira y'amahoro kuko se amahoro azagaruka mu Rwanda ari uko Kagame avuganye na mushiki wabo avuganye na ba James Kabarebe cyangwa se amahoro azaza mu Rwanda no mu karere ari uko u Rwanda rwemeye rukanywa uwo muti ukarishye rukaganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwo rero ntabwo ari na FDLR gusa ahubwo ni abatuvuga rumwe na leta kandi ni benshi hari abafungiye mu gihugu hari abari hanze mu mashyaka hari FDLR nyine n'abandi bafashe intwaro urumva rero kugira ngo kuko tubone inzira ihamye idasubirwaho kandi izatuzanira amahoro arambye nuko ubutegetsi mu by'ukuri bwakwemera bukumva ko nta yindi nzira ishobora kuboneka y'amahoro yaboneka mu karere k'iwacu k'ibiyaga bigari atari uko abantu baganire kuri ibyo bibazo biremereye kandi dufite ni ukuvuga rero ngo mu by'ukuri umuti amaherezo bazemera abawunywe kuko se nibatemera kunywa uwo muti ikindi cyashoboka ni ikihe uretse ubwo kuzakomeza mu nzira y'intambara no kumena amaraso
kandi ubwo amahanga atangiye kubyinjiramo ntabwo azabyemera buriya
inzira nebyiri ubwo amahanga yatangiye kubibona cyo cyane cyane akarere k'iwacu no kuvuga Tanzania kuvuga Afrika y'Amajyepfo no kuvuga n'abandi mu by'ukuri mu myaka yashize bahoze bitwa ko ari inshuti z'u Rwanda ndavuga nka Amerika cyangwa se Abongereza ubwo batangiye kubibona batyo ni ukuvuga ngo amaherezo nayo ngayo ko Kagame azumva ko agomba kuganira n'abatuvuga rumwe nawe yaba atabyemeye rero ubwo abo ngabo nabo bakazamufatira ibyemezo birimo ko bazashyigikira noneho abo batavuga rumwe na Kagame bityo hakaboneka inzira y'amahoro ariko noneho aba yiri ku isonga atari Kagame ari abandi Banyarwanda.
Dr. Rudasingwa ndabashimiye.
Murakoze cyane Kamili.